Ki supplier Ajizimi jaji na peruzi kila masa Kimefungwa mipira kisi mchangu kikacha Nakamati ya wachunga kina mafungwa bala Ujamani kisi mchangu kiyogodogo Natamba na jost ya kishogo Japo kuna watu wana kiponeo Kila waondwa kwanza kure ya soko Lakini ndo kisi mchangu kisi mchangu kiyogodogo Patani niaguna na kipenda walembo Kwezi na matambo, majigambo Zimchangu kiswa zonu zimili kitambo Tunango mchongo, inaipa mchongo Patani niaguna na kipenda walembo Wanauliza na pona zone gani FB na ambia kizimchangu kidogodogo Wanauliza na pona zone gani WhatsApp na ambia kizimchangu kidogodogo Wanauliza na mbona zone gani Insta na wambia kizimchangu kidogodogo Wanauliza na mbona zone gani TikTok na wambia kizimchangu kidogodogo Matizi boni kizimchangu kidogodogo Kizimchangu kidogodogo Kizimchangu kidogodogo Kizimchangu kana palo kizimchangu kidogodogo Kizimchangu kidogodogo Kizimchangu kidogodogo Kizimchangu kaino hopo kizimchangu kidogodogo Kizimchangu kidogodogo
Metal into blanco.